More music on DavePlay.com.
Tamani masauti kumbali nimekuonea. Likuwa na kutamani jamani hata kuongea. Kwenye DM yona kama ulichorea. Na furai kuna kwamba sasa hivi nimerejisi. Na kosa vispeech umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy. Kwenye camping bichi kuna champagne. Najwa sija sim chumsupa na kuanga sati.
Usija nilikuwa busy unajua mambo ya kazi. Ila wete kitiz no mana nimekucheka. Sima leo kihape tukipop na machampe. Ola leo na kutuwa kauti
CBD, Uptown, ama West Wing.
Kutuwa auti
Tukate gin, vodka, ama West Wing.
Kutuwa auti
CBD, Uptown, ama West Wing.
Kutuwa auti
Tukate gin, vodka, ama West Wing.
Taruhusa bebe baby siogopi hata kama sutra in your bed nini mapanda shuka chochote unamwaga mimi na pangusa take a photo uko na toto blow my feet na ma emoji za moto yeah I'm a business mama niko soko nataka uniteke niondoke ndo nitoke local
oh sexy girl you're so beautiful tuko wawili mimi na wewe boo let's get lit nothing to worry na leo tunaipiga politely oh sexy girl you're so beautiful tuko wawili mimi na wewe boo let's get lit nothing to worry na leo tunaipiga politely
nimekumisi na kosa vispeech umepotea siku nyingi umerudi nimekuwa busy kwenye camping bichi kuna champagne najua sija sim chumsupa na kuanga sati
sija nilikuwa busy unajua mambo ya kazi ila we take it easy no bana nimekucheka sima leo kihape tukip up na machampe.
Leo na kutoa auti CBD, Uptown, ama West Wing.
Kutoa auti
Tukate gin, vodka, ama West Wing.
Leo na kutoa auti
CBD, Uptown, ama West Wing.
Kutoa auti
Tukate gin, vodka, ama West Wing.
More music on DavePlay.com.